Dumelang barati wa mreneng. E sale letsatsi le le hape ke buile ke na le wena. Ke di 21 tsa June 2020. Ka jeno ke winter solstice. The shortest day of the year. E ka jeno go ra gore letsatsi le a boa go simolla ka moso. E sentse gape e le lockdown alert level 3 e re leng mo go yona. Mara le mo go yona Jesu Kriste o ntse a le morena. A re tswelele pele go rata Modimo. A re tswelele pele go tlhoya bobe mme re rate Modimo le ga re le mo lockdownong re kopana ka di 50-50. Ke leboga ba ba kgonang go tla Saterdag ka 3 o'clock. Ke leboga ba ba kgonang go tla gape Sontaga ka 9 o'clock le ba ba kgonang go tla gape Sontaga ka 11 o'clock go fitlha nakong eo go tlabeng go anantshiwa re tswa mo alert level 3 ya lockdown. Molaetsa wa ka kajeno Modimo o beileng mo pelong yaka ke matsatsi a bofelo, the last days. Motho o botsa potso a re moruti a ke matsatsi a bofelo, karabo yaka e simple ke gore ee. Matsatsi a re phelang mo go ona ke matsatsi a bofelo. Lentswe la Modimo mo 1 John chapter 2 verse 18 le re bokhutlho ba dilo tsotlhe bo atametse. Bokhutlho ba dilo tsotlhe le bo setse bo tsile. Re a itse gore mo bokhutlhong moganetsa Kriste le baganetsa Kriste ba tlile go tla. Ke nako ya moganetsa Kriste, ke nako ya baganetsa Kriste. Re phela matsatsing ano a bofelo. Ke kopa shortly fela ke go fe 6 events of the last days. Ke buile ena ke re 6 events of the last days. Number 1 event ya the last days re itseng ka yona gore ke matsatsi a bofelo ke Antichrist. Moganetsa Kriste Antichrist. Ke kopa gape ke tlhalose gore Antichrist ga se Satane. Antichrist ga se Lucifer. O diriswa ke Lucifer. Matla a berekang ka ona ke matla a Lucifer. Mara Antichrist ga se Lucifer. Go na le Antichrist and Antichrist go na le Lucifer, Satane, destined for hell, and then go na le Antichrist. And then gape go na le the false prophet. Number 2 ke mo profete wa kako, mo profete wa maka. O Bible strongly iring will be a powerful religious leader. O setse a tsetse gape baganetsa Kriste ba bantsi. Lentswe la Modimo le re a itse gore baganetsa Kriste ba setse ba le teng mo lefatsheng. Gopola mantswe a ka, Antichrist is not Lucifer, is not Satan. There is Satan destined for hell. There is Antichrist o Jesu a tlileng go mo destroyer ka pudulo ya molomo wa gagwe go ya ka 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Go be go nna gape the false prophet. The false prophet o tlobeng a bereka le Antichrist ba berekisa ke Satan. Number 3 event data ere rang ere matsatsing a bofelo. Ke tukisetso ya ntwa ya boraro ya lefatshe. Bible is very specific. Bible e re ntwa ya boraro ya lefatshe, ntwa ya Bible ga e re ntwa ya boraro. Bible e re ntwa ya lefatshe. Marona re a itse gore ke ntwa ya boraro ya lefatshe. E tloliwa go the river Euphrates. Either you say river Euphrates or Euphrates river or Euphrates river. Ke a bona ke ele noka ya Euphrates e tshwara Iraq, e tshwara Iran, e tshwara Syria. Bebele re go tlo nna le ntwa moo. Ke sona se re itseng ka sona gore re phela malatsing a bofelo. Re phela malatsing a bofelo because tempele e tshwanetse e agiwe. Gaufinyana tempele e tshwanetse e simololwe. Go ya ka Daniel chapter 9 verse 27. Tempele e ba tlileng go ira ditlhabelo mo go yona. Mara mo go yona tempele e batlabeng ba dira ditlhabelo mo go yona, Antichrist le false prophet ba tlile go tlhagelela mo go yona. Ke mo teng mo mo Antichrist a tlabeng a bua mantso a reng I am God, according to 2 Thessalonians chapter 6 chapter 7 go fitlha go 9. o tla be a bua a re ene ke modimo o tlo bua mantswe a reng ke modimo in the temple o tla be ka nako yeo a potapotilwe ke batho ba ba ganetsang go bolaiwa ga diphologolo batho ba ba ganetsang go bolaiwa ga diphologolo ba tla be ba re go tshollwa madi a mantsi ko tempeleng ka ntlha ya gore antichrist o tla ba na le maatla o tla ba kgona go fedisa seo o tlo bua seo a le ko tempeleng a fedisa ditlhabelo o tlo bua seo a ditlera gore ke ene modimo hei go raya gore modimo wa shota mo lefatsheng go raya gore tshwanetse re rere evangeli ya jesu gore batho ba itse gore go na le modimo a le mong fela modiri wa legodimo le lefatshe ntate wa morena wa rona Jesu Christe. So the fourth event of the last days is the temple. The fifth event of the last days is the war of Armageddon. Etoluango, the valley of Megiddo. Bible is very specific. Kayo na kiatswa ke bone the valley of Megiddo. Bible is very specific. Kayo na etolua along Jordan River. Monukenya Jordan, it will take plus minus 156 miles north of Jerusalem. Mwetabenye benda ding, ntwae itoluwa mo. Mokoyona, if you want to know more about this war, Ezekiel 38 and 39, banali di karabo tsa gago, mogo, banali di karabo tsa gago. Ho ba di batla o di kira ko Ezekiel chapter 38 and chapter 38 and chapter 39. Bebele ere go tloswa more than 2 billion ya batho. More than one third ya batho ba tlo swa mo the war of Armageddon e tlabeng e lewa mo the valley of Megiddo along the Kindron valley go tsamaya gaufi le lebitla la Jehoshaphat go tsamaya gaufi le lebitla la Solomon gaufi le gate ya Jerusalem ya bo 6 e tlabeng e re rayang e re is the event of the last days ke the mark of the beast. Raise gore the mark of the beast is an at an advanced stage. Gona yanong re a itse gore e tshwanetse etle e tsamae etle go tlhogong etle e tsamae re gane mo tlhogong rona ba Kriste re ile go e gana the mark of the beast. Bible e re the mark of the beast. By the way, the beast is the empire. Etlang ga kere re a itse re nnile le the Assyrian Empire, re nnile le the Medes and the Persian Empire, re nnile le the Babylonian Empire, re nnile le the Roman Empire, re nnile le the Holy Roman Empire. Go na le empire nngwe gape e tlang e bitswang gote ke the beast. Yona e tlo bonagala ka the mark. Yona o e kry-a ko Revelation chapter 13 verses 16 o theoge le yona. Yona ge ke bua ka language e simple fela e bitswa e gote ke 666. Ke tsona dilo tse di dirang di re re a itse gore re phela matsatsing a moganetsa Kriste. Re a itse gore re phela matsatsing a bofelo. Tla ke tsamaye le wena lentswe la Modimo ke ile ke ya go balela lona 2 Thessalonians chapter 2 verse 5 go fitla go verse 9 or go fitla go verse 11 ga nka gona ke a boeletsa 2 Thessalonians chapter 2 go tloga mo verse 5. Do you remember I told you all this while I was with you? Mo apostolo Paulo o bolelela putego ya Thessalonica are yet there is something that keeps this from happening now, and you know what it is. At the proper time, then the wicked one will appear. Ke se mo go wena ka re the wicked one ke antichrist. Antichrist ke motho ya leng teng o tsamaya ka maoto a mabedi. Mara at the proper time, Bible e re the wicked one will appear. The mysterious wickedness is already at work. Re a itse gore tshiamollo e setse e dira mo lefatsheng ebile e atile go utswa ga e sa le sebe mo South Africa o ka re ke a bona because sengwe le sengwe fela se se tlhagelelang go a utswiwa. But what is going to happen will not happen until, listen to this, the one who holds it back is taken out of the way. And re a itse gore ke mang ya mo tshwereng. Re a itse gore who is holding the wicked one to be revealed now. Gora gore re sentse re na le tiro bana ba itshomorene. Tiro ya go rera evangeli ya Jesu. tiro ya go rera evangeli ya tshwarelo ya dibe gore batho ba sokologe batle mo go Jesu, because Bible e bua gore gona mo matsatsing a bofelo one of the things that will happen is the great revival. Ke a rapela gore Modimo a re thuse gore re nne karolo ya the great revival e mo go yona re tlileng go rera evangeli. It is then the wicked one will be revealed, but when the Lord Jesus comes, he will kill him with the breath from his mouth and destroy him with a dazzling present. Re a itse gore Antichrist o tlile go bolawa ke Jesu ka pudula ya mollomo wa gage. Jesu o tlabe a bua mo puong ya gage go tlabe go tswa mollo. His dazzling presence will destroy the Antichrist. Bibele e tswela pele e re, the wicked one will come with the power of Satan. The wicked one will come with the power of Satan. It's not Satan. Satan is Lucifer. He's destined for hell. But the wicked one o teng o tsamaya ka maoto a mabedi. Bibele re o tlabe a operator ka matla a Satane. Will come with the power of Satan and perform all kinds of false miracles and wonders. O rata metlholo mokgwa ga go. Bibele e re Modimo mo dumeletse to perform all kinds of false miracles and wonders. Kana ke mo godimo ga 2 Thessalonians chapter 2 ke bala verse 9. The wicked one will come with the power of Satan and will perform all kinds of false miracles and wonders, and they use every kind of wicked deceit on those who will perish. Go na le batho ba Modimo a tlileng go ba dumelela gore ba perishe ka ntlha ya gore ga ba rate nnete. They will perish because they did not welcome and love the truth so as to be saved. Batho ba batlile go latlhega, Modimo ba dumela gore ba latlhege batho ba ka ntlha ya gore ga ba rate nnete. O ka re Modimo a ka wipe batho ba ba sa rate nnete mo kerekeng yaka a ba ntsha, because ba re dia. Mare lentswe la Modimo le re re tswelele pele go rera evangeli. Ke kopa ga o le mokeresete simolola o sokologe ka jeno o rate nnete. Lentswe la Modimo le re go sa rate nnete ga o wele kampeng ya Morena Jesu. Ga o sa rate nnete o wela kampeng ya Antichrist. Utlwelela lentswe la Modimo gape le reng le re, and so God sends the power of error. Modimo o romela the power of error to work in them so that they believe what is false. There are people that believe what is false these days. False miracles, false wonders. Modimo wa ba dumela gore ba believe. Why? Because ga ba rate nnete. Re phela malatsing a bofelo? Yes. Re phela malatsing a o re tlhokang Jesu? Yes. Re phela malatsing a o re tshwanetseng re rate nnete? Yes. Why? Because Antichrist malatsia a re phelang mo go ona bokhutlo ba lefatshe bo atametse, because moporofete wa ka kore ya moitse, because ntwa ya lefatshe ya lukisiwa, kago ya tempele e ya lukisiwa, ntwa ya bofelo ya lefatshe e bitswang gore ke the war of Armageddon and the mark of the beast e we kry-a mo Revelation chapter 13 verse 16 di a etsagala. Do you want to be the enemy of Christ? The answer is no, I don't want to be the enemy of Christ. Mara ke batla go nna le Morena Jesu ka go sa feleng. Modimo a tshegofatse the preaching of his word and the teaching of his word. E re go le utlwa o le tseye o phele ka lona mme o tshegofale. Modimo a go tshegofaletse lelapa, Modimo a go tshegofaletse lelapa la gaeno, lapa la gago. Modimo a go tshegofatsa go natlafatse, a go fe botlhale, a go kgonise le mo nakong e thata. Tshegofala lebitsong le le pelang la Morena wa ka Jesu Kreste. Amen and amen.